amevunja loo sababu ya boring.
Kesi badai,
watch. Kesi badai, ghetto college. Ghetto college.
Kukuka makanai, kesi badai. Ukaruka chukidai, kesi badai. Ukubali ukajai, kesi badai. Ghetto college isha jai, kesi badai. Kesi, kesi, kesi badai. Kesi, kesi, kesi badai.
After game your back left, get to college, to shabuka mpaka now. After the long chase with the policemen, to commit catches for cemetery, ndani ya coffin. Siku expect mutu na ye kesi kaburini, lakini we do respect nilijipata alone, with your cash money, that's why we lose more. Therefore those who sold my brother to the government, peace for society, me and my family. For those who left me, R.I.P. A.K.A. Rest in peace.
Kimisari nimekamilika, ndio kwa society nahitajika. Ngete na budi tuwajibika, au sio?
Kwa chonjo,
ndio ndi tunadeclare huo na mic up commission za waki. Ghetto college, tunadai haki. Kusizwa, tunamataki. Meditation na kendi population na walevi. Badae, mino akili ndani ya koti.
Mr. Pharmacy, wa digital tech and the ghetto college, tunayolabi image na society. Kwa jeza black market, sabi ya poverty. Nyonsa inje ya hood, pila image ya philosophy. Hawana experience ya ghetto life, brother, jika mahasla. Tunaspend days, matikipo, tana na jike, yo kukendo, si mababla. Ghetto college, tunakupa paka now. No matter, yes, man, kukia, tunakupa.